Bwana neno lako linasema katika kitabu cha Yohana ya kwamba wewe ndiye msabibu na baba ndiye mkulima. Na kila tawi ambalo alizai uliondoa. Na kila tawi ambalo uzaa ulitengeneza ili likaweze kuzaa vizuri. Haleluya.
Ewe Bwana Mungu wangu, Baba ninakuomba. Bwana Mungu wangu, niishi ndani yako. Ewe Bwana Mungu wangu, Baba ninakuomba. Bwana Mungu wangu, niishi ndani yako. Na wema wako Bwana, sipunguke ndani yangu. Yerusalemu uni inue Baba mbele ya watesi wangu, uni zingire Bwana kama vile Yerusalemu uni inue Baba mbele ya watesi wangu.
Wema wako
na wema wako Bwana, ndani yangu
uliko milele,
ufurike
ndani yangu,
ndani yangu,
yangu.
Na wema wako Bwana
ufurike,
sipunguke ndani yangu
uliko milele,
ufurike
milele, milele, milele,
ndani yangu,
ndani yangu.
Baraka zako Bwana zifuatane na mimi lele, siku zote Bwana za maisha yangu. Baraka zako Bwana zifuatane na mimi lele, siku zote Bwana za maisha yangu. Na wema wako Bwana,
sipunguke
ndani yangu,
ila ufurike,
ufurike
milele,
milele ndani yangu.
Na wema,
na wema wako Bwana,
sipunguke
ndani yangu,
ila
ufurike
milele, milele, milele
ndani yangu. Bwana Mungu wangu, Baba ninakuomba. Bwana Mungu wangu, niishi ndani yako. Ewe Bwana Mungu wangu, Baba ninakuomba. Bwana Mungu wangu, niishi ndani yako. Na wema wako Bwana, sipunguke ndani yangu,
ndani yangu,
ila ufurike
milele, milele,
milele ndani yangu.
Na wema wako,
na wema wako Bwana,
sipunguke
ndani yangu,
ndani yangu, Bwana,
ila ufurike
milele, milele.
Radio G, Planet Records.